CDA sizinikezile izimvo zethu ngomthetho osayilwayo we-Basic Education Laws Amendment Bill, kwaye sikhuthaza uluntu ukuba lungenise iinkxalabo zalo epalamente engekapheli umhla we-15 kaJuni ngolwesithathu kwi-Secretary yeKomiti uLlewellyn Brown. Kubaluleke kakhulu ukuba ikomiti yepalamente yesebe lemfundo ifumane amagalelo amaninzi kangangoko aqaqambisa amagatya ayingxaki omthetho we-Bela Bill, kubandakanywa namagatya kalusufi ajonge ukususa igunya lokumisela imigaqo nkqubo yokwamkela kwabafundi nelwimi kulawulo lwezikolo. IDA ixhalabile yile nkqubo yothatho nxaxheba loluntu neyajongela phantsi abantu abathetha ilwimi zesintu, ngelixa ikhwelo lesiNgesi lokuvakaliswa izimvo lipapashwa kwiphepha lesizwe, izimemo zokuvakalisa izimvo ngezinye ilwimi ezisemthethweni zapapashwa kuphela kumaphepha emibandla. Lo mthetho ugxekwa kakhulu ngabantu abangaphezu kwe-13,000 esele bebhikitye izikhalazo zabo kwi-DA besilwa lo mthetho we-Bela Bill. Umthetho we-Bela Bill uza kuyitshintsha kakhulu imeko yemfundo kwaye uya kuba yingozi kwimfundo esemgangathweni ngolwimi lwenkobe kwamashumi eminyaka ezayo. Sithetha nje umphathiswa wezemfundo eGauteng uPhanyaza Lusufi ngalo mthetho usoyilwayo ziyenze zayacaca injongo yorhulumente we-ANC ngengxelo ehlala ijongela phantsi intlalontle yabemi boMzantsi Afrika. IDA imemelela uluntu ukuba lungawuyeki lo mthetho usayilwayo kwiindlela zayo kwaye bathumele iinkxalabo zabo ngembalelwano kuLlewellyn Brown, unobhala wekomiti yesebe lepalamente. Asikuyeka ukulwa, siza kuthetha thethana neengcephephe zoluntu kwezi nyanga zizayo ukuze siveze indlela ezinengqondo ezizezinye kumthetho we-Bela Bill, kunye nokuqhubeka nokuthetha-thethana nalo mthetho uyilwayo epalamente ukuqinisekisa ukuba ilizwe labaxhasi bethu kunye noluntu ngokubanzi luyaviwa.